Yo, basi kuna comment nilishawahi kuipataga, nilishawahi kuiona. Mtu kaniuliza, Algo, what about currency? Tunaweza tukafanya your strategy, tukaapply strategy yako. Nakamwambia, unaweza ukaapply, lakini kuna a lot of issues. Nikasema leo ngoja niwaonyeshe about it. Nikaja kuchukua hapo the gold deal. Nikasema, okay, tuende kwenye gold, tukamsearch, tuje kuangalia. Wow, uzuri imefunguka kwenye weekly time frame. Sasa kuna technical issues ambazo zipo around, ambazo zinaweza zika affect strategy yetu kwa namna moja ama nyingine. Issue ya kwanza tunaangalia hapa kwa mfano. Closing price of the previous candle haifanani opening price yake. That is to say, hapa kunaweza kukaa na gap kwenye nini? Kwenye lower time frame. Kitu ambacho kitakuja kuleta majanga. Hapa na hapa, same scenarios. Kitu ambacho kitakuja kuleta distractions kwenye strategy ambayo tunatumia. Kwa sababu kishatoka kumark hapa, wiki yako iliyopita, hapa price inakuja nafungukia same nyingine. It is not healthy to our strategy. Closing price imefanyika hapa, opening price iko hapa. Hizi zina lead into gaps ambazo zinaweza zikaja kuleta distraction kwenye nini? Kwenye strategy yetu. Ndo maana nawaambiaga it doesn't work that much, lakini unaweza ukatumia. Sasa ukiachana tuna gaps za opening price na closing price, kuna kuwaga na hizi gaps ambazo kama hapa, hii ime gap down hapa, closing price ilikuwa ni hapa, yenyewe imefungukia hapa chini, imeacha space za namna hii. Hii inaweza ikawa ni moja ya kipengele ambacho kinaweza kikakusababishia usielewe the clear points, right? Kwenye mfano wetu mwingine tuende nikaonyeshe kwa mfano, let's say step index. Sasa kwenye weekly time frame, the same weekly time frame, huku tunaona there is no gaps. Sasa price inapofunguka nyingine inaanzia hapo. Sasa kuna kuwa na relation nzuri kutoka kendo moja kwenda kendo nyingine ambazo zinaunganishwa na closing price. So, hiyo ndo sababu ambayo nafanyaga niwaambie to base kwenye synthetics indices, kwa sababu ziko steady na zina ushirikiano katika mfumo huo, hatuna gaps za aina yoyote. The other thing ni kwamba tunaweza tukawa na scenario ya maybe za fundamental issues. You all know fundamental issues, kwamba kama we ni mvivu kwenye kutrade currency alafu una uvivu wa kusoma news, inaweza ikawa inakuaffect sometimes na nini, na you need a lot of information kutrade currency. So that's it. Ilo ndo mpalo nilitaka niwaambie kwa siku ya leo. So welcome, this is Algo, thanks for watching. Kama kuna issue tunataka tuiongelee, tuiandike, tuicomment on the comment section. Nitaisoma alafu nitachagua moja, nitafanyia analysis. Yeah, so this is Algo. Welcome. Namba yangu iko hapo juu. Classes are available. Kuna wale wana mnanitafuta, wa save namba yangu. Nitakuwa save namba yako kama mna issue ya msingi ambayo naiongea. Sifanyi account management. Siuzi Signal. Algo TZD sio account yangu. Niko Tanzania. Sije ukaenda kwa text account inaitwa Algo TZD ukaja ukasema it is my account, au ukafanya business yoyote na jamaa ukasema ni account yangu, ukasema ni mimi. Sio mimi. Nimeshaliongea more than 3 times. Kwa hiyo just be careful. Kama unanihitaji unanipigia simu, napokea simu yako, tunaongea. Kama una issue yako na itaka kuipresent, ni safi. Thanks.